yeah.
This is the rap of work class.
Yeah, yeah.
Remember your kiss,
remember love.
I spun it.
Me and my boy, your platform.
And I'm in bubble love. And I'm in fire, nina shine, so so stresses and nini. Nisi kweni yoze, mapenzi niko mapan, niko tapan. She got a one, me, she got a one. She got a one,
yeah, yeah.
She got a one, she got a one,
yeah.
She got a one, mm-hmm. She got a one, mm-hmm. She's my number one. Ayani mahaba, yeah. Sio vita, oh, yeah. Anani pavita mvya kumumonyika, mm-hmm. Yendo moja nama, yeah. Ameshika mwili bakaro vina sebitisha, yeah. Apewa mapenzi adinogopa, yani zidia, so kwa izira. Nalewa mapenzi adinokoto, nimezidiwa, jamani raha. She's my number one.
Mtoto, wacha ni kupatie penzi. Penzi likinoga nitunge na tenzi. Kwenye miti hakukosi wajenzi. Mimi na we tuko toka enzi. Enzi za uchumba uchumba tangu skuli. Tangu wanakuita mrembo sasa umekuwa mzuri. Enzi juu ijipodoa sasa unatumia uturi. Umezidi uzuri, yeah, yeah. Napewa mapenzi hadi naogopa. Yani zidia jamani raha. Nalewa mapenzi hadi naokoto. Nimezidiwa jamani raha.
Ananipa good love. Ananifanya nina shine sasa stresses and nini. Nisi kweni yoze. Mapenzi niko mapan. Niko tapan. She got a one me. She got a one. She got a one me. She got a one. She got a one me. She got a one.
Yeah, yeah. She got a one me.
She's my number one.
Smula hobo. Anayajua mapenzi. Mapenzi anamjua ye ni nani, right. Tapata case juu yake. Siogopi kizimbani. Na kuwa mjeshi nitamlinda usiingie mipakani. God ame bless. Nimepata jiko. She's a one. Kama kama ni namba nimepatikana. Kama kina kirefu kwake ni shazama. Na kama kama mitego kwake ni mikwama. Na kama ngekuwa na uwezo ngemwonga Dar es Salaam. She's my number one. She got a one. So shiriki homie. Ni upendo na burudani. She's the mama of my son. My number one fan. This kiss yoni na mwago wino deal Danny. Danny.
You look so fire, so fire,
fire baby.
Baby. You look so fire, so fire.
No, fire baby.
Ananipa good love. Ananipa good love. Mapenzi niko tapan, niko tapan. She got a one me, she got a one. She got a one me, she got a one. She got a one me, she got a one me. She got a one me, she's my number one.
She got a one me,
yeah.
She got a one me, baby.
She got a one me, she got a one me. Yeah, yeah.
Your Batman move on, classic. Yeah. One.
Major King.